When my father-in-law passed away,
na ebra a omuhie mu so mo be fro pepo yi no na danfo Ashley ba ni nche no odini nsa etso ni nsem no ka se one ne beko Ashley a oba e so ne ne beko no na oye obi a na ontumi enante ntentem enso Jian anka se one ne nko oso ni nsem e na one no efro pepo no na na ebra omo ko no omo hwe onyankopon na body fefefa na e kwan ni so no na eboa omo na omo nyina efa dan fof omo dan fofa ni mu ye den na omo ni ji ye ewo epepo ya na omo efro no eso Another young woman. Ebra omo kono, omadanfo Emma nso ebeka omo hunti omo ye ma mi nsa no mo fro pepo ni bo omo. She taught them a song and provided extra. Emma chre omo nyum na obua omo Emma omo to onyum na omo ji omo ahomi omo to onyum omo kasaye na omo nim omo hu ye. E wasa people ye omo fro ye yi ho. It was about helping each other along the path. Ejumedie ye omo ye no eboa omo boa omo ho ehwe omo ho din ewo Yesu Kristo din mu. They probably weren't thinking, hey, we're keeping our covenant. Ebra, imami en say ye fro people no na omo embo omadwe mu se omo di omo apam so. Enso ekwan ti se we so na aya ye fa so edi she edi di ya apam so. Elder Russell M. Nelson Trey say, "Say you who say ye ye nyankopon ma ah ye nim niya ye ye ye, ena ye nim niya nyankopon epefriye ho. Nemra sam ni yacho o yakumemu. Maria kuzina eye nyankopon ba ah odi na pamso na onim niya nipo ye na onim niya nyankopon epefriye ho. Ebra o ma me kwan ba ni fiye mu era Russia no." Na me ka se me ko se me me ko som no na so mi hu se na nyama bebre wo ho no ma metumi esua efri ne ho oye obi a ye bo ne su eto asori ni na odi akwanchre a asori ni chre no na afe e kai mi asem a look chro ye se o se sa wa kwan a She unyano munso din. Owo gidie ewo Thomas S. Monson mu. Na fe Thomas S. Monson akase. Ebre we ni bre a asori mane asepakafo obeba abom no moaye nyankopon adwumanim. Na omo abre omo aboa ama branches any words no am emoaye din. Exercise your faith. So would you dear share your family, your friends, your neighbors, and your friends? Not bomb pie, no, to invite to your home. We bush, you know, enough of four, and your mom would still bear one. Or moi, I was say, Ode, I sent Paca for no, a quart on Munchano Mutti and Yancopon, I seminum. Abraham, Abraham Marina, Odina, me in Samson, not any visiting teaching, na oye niya, ejuma sorry dear Mayeno. O boa eman enough for four any or moi or montime ma soreno, et to meeting Yancopon as semino, na o mujidia muye di, emma o mutu me ba a sorry bium. O ye o from wa homa trofo so na o chom wa mudo, o chom wudo. Na ya tim bia o katro mu se ye hiamu nti aya mumbra sorry aya o ma missionaries ni bani fie no aya o ye aduane mo mo se ne nafofo ba sorry ya na se o mo a o mu ni nafofo e wa sorry ni mba aya o tena o mu nchen o te elder Jeffrey Owland asem a o ka ho se ebre bia ye betu nsa fra amanfo so o mu mbra nyankopon nchen no She continues to minister. Enye ade a obi abehu se nti eye ade bi e behye wo ebufuo. She can tell them, don't be afraid. Onim se odo omo a otun sa from so mo mba asori ni nyie mu. Nti oka kire omo se aya ma ubu mo mo bu fu na omo mbra asori. She feels God's power each day in fulfillment. Marina ti nyankopon
ahoɔden de bia na ɔbɔ mpa yɛ kyerɛ nyame sɛ ɔmma n'ahoɔden no mfa nyɛ n'adwuma no. Ɛberɛ a mekyɛ nneɛma yɛakɔ so wɔ m'abrabɔ mu ni mu no, wohu wo ho wɔ Nyankopɔn adwuma yi mu anaa to wo bo ase na dwen Onyankopɔn dɔ ba baabi a ɔwɔ wiase baabi a wonim no. Na fa ne kɔ mpaebɔ mu na yɛadwen ne ho sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ba a Nyankopɔn nim no a ɔnim ne din. Nyankopɔn so nim no na ɔbɛboa wo ehu wo nuabɛ yi a wɔdwen ne ho no ne hiadeɛ. Nyabotrɛ na kɔsoa wɔ gyidie mu ne mpaebɔ mu wɔ wo nua ɔbɛ yi a wɔdwen ne ho yi. Ɛho na afei kɔso na yɛ nea Onyankopɔn honhom no ɛbɛkyerɛ wo sɛ yɛ. Sister Eliza Arsenal kaa sɛ mmɔden a yɛn nyinaa yɛrebɔ no ɛboa ma Onyankopɔn no adwuma no kɔ so. President Joseph Smith kaa sɛ Relief Society yɛhyehyɛɛ yɛ sɛ yɛde bɛgye Accra ɛwɔ wiase afa no nyinaa. Ɛdeɛn na yɛyɛ ɛde yɛn nuanom a ɔmayera no aba asɔre ne gyidie no mu biom. Ɛyɛ yɛn gyidie ne yɛne ɛpa na yɛde yɛn nuanom yi ɛba Nyankopɔn ahenni no mu biom. Na afei Amon a wo Book of Mormon mu kaa sɛ na afei mebisa mo sɛ Onyankopɔn nhyira no wɔahyira yɛn nyinaa. Na afei Amon n'ani gyee mu no nti ɔyi n'ankasa ne asɛmbisa no ɔyi ano. Na afei ɔkaa sɛ nhyira ne nyinaa Nyankopɔn de hyira yɛn na yɛyɛ Nyankopɔn mma a yɛyɛ n'adwuma no na yɛne yɛn nketenkete sei na yɛkyerɛ ɔdɔ ne sei ne yɛhyɛ yɛn ho yɛn ho den no ɛno ɛna ɛboa Onyankopɔn n'adwuma no kɔ so. Na afei yɛne Amonnea bɛtumi aka sɛ afei m'ani gye no ɛwie pɛyɛ na afei m'ani bɛtumi agye wɔ Onyankopɔn mu. Na afei menim sɛ menyɛ hwee na m'ahoɔden mu no ɛsua nti no menka me ho asɛm denden na mmom mɛka me Nyankopɔn mu ho asɛm ɛfiri sɛ menim sɛ n'ahoɔden mu no metumi yɛ biribiara. Wei ɛna meka wɔ Yesu Kristo din mu nti amen.